Dunia kiliatomba Nations Unies ka chiladen kumbe na ni bunyaba de ye jamana ka panguru jige yoro la. Mi kumbeli kera ni Somali jamana nyemoko ani ONU ka chiladen ye keneka. Inafo akunafunu la dira chukumina. Ayaira o senfe ka foko Somali jamana nyeshine lo gele abau de mani watina. Mi betalike banyu manke uka demeka. Wati mi fenena ube ulika jo fera ubela jelena kunyeshi jadije kuluma uka dangarli wale uma. Uka jamana kono. Nini ninkela kerengera ni munu sigilendo dadu mininku ulakanaliko kunanubi wile nanzarakana ko les experts en sécurité alimentaire. Yala se kafo. Konyana maya to koni kelendo gele ya bayi. Wami gele ya famba binendo mwa million woron nizanka. Kasabu ke Kongo. Wati yele ma kololo. Umi binendo Somali jamana kakabri wati jan. Uka jamana nyeshinendo lakana bali ya bademani wati inakumamina Al-Shibabu jadije kulumawu. Kafara Al-Qaeda. Uluka wale juguka. Ni jamana kofale inka minfile niye farafina gunka na koronfe anfanfe. La jere do sinfe ni kunafoni sense na uye. Minkera ni Somali jamana tigi. Hassan Sheikh Mohamed. Ahmed Anika Fara Antonio Guterres ka Guterres yala se o wati la kunafoni sense na onyekoro.
It's time for the international community to mobilize much more support to the Somalis to guarantee the security of their people and fight terrorism.
Kana lendo ko kana tabale gusi kanyeshi jema wala sa demetilima mise kana jona chugo minaka sabuke gelea min binendo Somali jamanaka femi ye Somali jamanatiki koni ye noye Mohamed ye ale koni ye fuli kankrengrenin blakata Guterres ma akani tama inaka na uka jamanaka min blalendo taruku kono koni tama inbena watima Somali jamana makube demela watimina krengrenin yala no dobe talike wulika jo ula kanyeshi terrorisi jeklu makabo uka jamana kono ako osinfe ko Nations Unies kani tama inka kana anga jamana ka ya an hakli sigi kusebe umimba ira ka fo ku kelendo ku sindu ni feresu gu bela jele wala sa ka sika andeme anga jamana ka basigila andale mbala ka fo ku Somali jamana deun bena sika wuli ku nyeshi uka gele ya uma nika bela jele wuli kabui no dobe nyeshi Somali jamana ka kanabla lima anika fara bengi ni nika uka jamana kono nikera uka jamana tigi Hassan Sheikh Mohamed alika lasili